SBS Radio.
iyadoo laba asbuuc oo kaliya ay ka hartay kala fadhiga baarlamaanka dowladdan Australia, ayuu ra'iisul wasaare Morrison doonayaa in sharciga furidda fariimaha qarsoon sida ugu dhaqsaha badan loo ansixiyo. sharcigan ayaa dowladda u ogolaanaya inay ku qasbi karto shirkadaha tiknolojiyada inay furaan fariimaha qarsoon. xeerilaaliyaha guud Christian Porter ayaa sheegay in sharcigan laga maarmaan u yahay maadaama 95% argagixisada beegsada Australia ay isticmaalaan fariimaha qarsoon sida WhatsAppka.
We have before us a bill that will stop intelligence agencies from being in the dark about the planning.
waxaan hor yaal hindisa sharciyeed ka joojinaya hay'adaha sirdoonka inaysan waxba ka ogaan falal argagixiso oo la maleegayo. waa hindisa sharciyeed muhiim ah, waxaana qabaa in xal laga gaari doono labada asbuuc ee soo socota. laakiin guddi baarlamaan oo arrimahan eegaya ayaa weli arrintani hortaagan. guddigan ayaan weli soo bandhigin talooyin laga sugayey, waxayna dhowaan qabanayaan dhageysiyo dheeraada bisha soo socota. wuxuuna guddigan hadda ka fiirsanayaa in la dedejiyo howlaheeda kadib cadaadis uga imanaya dowladda federaalka oo doonaysa in la soo gebagabeeyo. madaxda sare ee hay-adaha sirdoonka Australia ayaa ka mid a dadka wax laga weydiiyey shuruucda la xiriirta fariimaha qarsoon. waxaana ka mid a dadkaasi madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee Australia ee Asia loo yaqaano Duncan Lewis. waxa uu sheegay in hay-aduhu ay wajahayaan khataro argagixiso oo sii kordhaya waqtiga fasaxa Christmaska, marka awood dheeraada oo nala siiyo waannu ka faa'iidi lahayn, ayuu yidhi bilaha soo socda.
ASIO would immediately seek to use this legislation if and when it becomes available. ASIO has cases afoot at this very moment where this legislation.
markiiba waxaan doonaynaa inaannu isticmaalno sharcigan markuu diyaar noqdo. ASIO waxa u yaal cases waqtiga hadda la joogo oo sharcigan uu naga caawin lahaa. inkastoo sharcigan uusan daawo u noqonayn sidii loo joojin lahaa khatar kasta oo ammaanka ah, haddana sharcigan waa tallaabo lagama maarmaan u ah sidii looga baaqsan lahaa khatarta ay leedahay inaan lalaba socon waxa socda marka ay dadkaasi isticmaalayaan fariimaha qarsoon. isbeddeladan dowladda ayaa gebi ahaanba beddeli doona waxyaalaha booliska iyo hay-adaha sirdoonka loo ogol yahay si ay u helaan fariimaha qarsoon. arrintan ayaa bilaabatay kadib jawaab caalamiya oo laga bixiyey weerarkii San Bernardino 2016 ee dalka Mareykanka, markaas oo FBI-du ay weydiisatay shirkadda weyn ee Apple inay u furto iPhone-kii uu lahaa ninka argagixisada ahaa ee ka dambeeyey weerarkaasi. Apple ayaase diiday, balse FBI-da ayaa furatay telefoonka iyadoo isticmaalaysa gacan saddexaad oo u jabisay aaladdaasi. laakiin John Stanton oo ah madaxa isbahaysi isgaarsiinta oo matalaya shirkado badan oo telecommunicationka ee Australia ka shaqeeya ayaa sheegay in daldaloolo ay ku jiraan hindisa sharciyeedkan oo keeni kara in shirkadaha qaaraba isaga baxaan dalkan Australia.
There are some companies that might choose to quit the Australian market rather than be subject to this sort of regime, partly because being subject to these sorts of powers.
waxaa jira shirkado ay dhici karto inay goostaan inay Australia isagaba baxaan intii ay xeerkan cusub u hoggaansami lahaayeen, sababtoo ah awoodaha noocan oo kale ah oo la siiyo dowladda ama hay-adaha dowladda waxay dhaawacayaan kalsoonida shacabku ku qabaan adeegan. marka waxaa dhici karta in shirkadahaas ayba Australia isaga guuraan. mucaaradka federaalka ayaa dhankooda sheegay in dowladda ay kala shaqayn doonaan sidii xal loo dhan yahay loogu heli lahaa arrintan, laakiin waxay sugayaan natiijada ka soo baxda guddiga baarlamaanka ee baaraya arrintan. Nigel Farr oo ka tirsan jaamacadda New South Wales ayaa sheegay in sharcigan uu wax caawinayo laakiin uu aad uga fog yahay xal waara oo arrintan loo helo.
When I was a detective in the early 90s doing drug investigations, before there were mobile phones, criminals would cover their tracks by you talking on land.
markaan ahaa booliska wax baaraa bilowgii sagaashameeyadii oo aan baarayay maanduuriye, waana ka hor inta aan mobile phone kuba soo bixin, dambiilayaashu waxay ku hadli jireen telefoonada dhulka, kuwaas oo xataa oo la dhihi karay waxay ahaayeen kuwo qarsoon. marka mar walba si unbay u qarin fariimahooda, marka tani xal kama dambaysa ma noqonayso.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.